Jeremia 42:1. Zasa zisondela zonke izinduna zempi, noJohanani indodana kaKareya, noJezaniya indodana kaHoshaya, nabantu bonke abancane nabakhulu. Verse 2. Zathi kuJeremia umprofeti, ukunxusa kwethu makwamkeleke ngaphambi kwakho, usikhulekele kuJehova uNkulunkulu wakho, unxusele yonke lensali ngoba sisele singabayingcosana kwabaningi njengalokhu amehlo akho ekubona nje. Verse 3. Ukuba uJehova uNkulunkulu wakho asibonise indlela esiya kuhamba ngayo nalokho esiya kukwenza. Verse 4. Wayesethi kuba uJeremia umprofeti, nginizwile, bhekani ngiyakukhuleka kuJehova uNkulunkulu wenu njengamazwi enu, kuyakuthi noma yintoni uJehova yakuniphendula ngayo, nginitshele yona nginganigodle lutho. Verse 5. Bathi kuJeremia, uJehova makabe ngufakazi oqinisile nothembekileyo ngathi, uma singenzi njengamazwi onke uJehova uNkulunkulu wakho ayakukuthuma nawo kithi. Verse 6. Noma lilihle, noma lilibi, siya kulilandela izwi kaJehova uNkulunkulu wethu esikuthuma kuyo ukuba kube kuhle kithi, lapho silalela izwi kaJehova uNkulunkulu wethu. Verse 7. Kwathi emva kwezinsuku eziyishumi, izwi kaJehova lafika kuJeremia. Verse 8. Wayesembiza uJohanani indodana kaKareya, nazo zonke izinduna zempi ezazinaye, nabo bonke abantu abancane nabakhulu, wathi kubo. Verse 9. Usho kanje uJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli, eningithume kuye ukubeka ukunxusa kwenu phambi kwakhe, uthi. Verse 10. Uma nihlala nokuhlala kulelizwe, ngiyakunakha ngingandilizi, nginitshale nginganisiphuli, ngokuba ngiyazisola ngokubi engikwenzile kini. Verse 11. Ningayesabi inkosi yaseBhabheli eniyesabayo. Ningayesabi, usho uJehova, ngokuba nginani ukuba nginisindise nginophule esandleni sayo. Verse 12. Ngiyakuniphatha ngobubele ukuba inihawukele inibuyisele ezweni lakini. Verse 13. Kepha uma nithi aniyukuhlala kulelizwe, nize ningalilaleli izwi kaJehova uNkulunkulu wenu. Verse 14. Nithi qha, ngokuba siyakuya ezweni laseGibhithe, lapho singayukubona khona impi, singezwa ukukhala kwecilongo, singalambeli ukudla, sihlale khona. Verse 15. Yizwani manje izwi kaJehova, wena ntswali yakwaJuda, usho kanje uJehova Sebaothi, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi, uma nibhekisa nokubhekisa ubuso benu kuya eGibhithe, nihambe ukuba nigogobale khona. Verse 16. Inkemba enesaba yakunifica khona ezweni laseGibhithe, indlala eninovalo ngayo inamathele kini lapho eGibhithe nifele khona. Verse 17. Kuyakuba njalo kubo bonke abantu ababhekisa ubuso babo kuya eGibhithe ukuba bagogobale khona. Bayakufa ngenkemba nangendlala nangesifo, kungabikho kubo oyakusala aphunyuke bubini engakubehlisela phezu kwabo. Verse 18. Ngokuba usho kanje uJehova Sebaothi, uNkulunkulu kaIsrayeli, uthi, njengalokho intukuthelo yami nokufutheka kwami kuthululelwe phezu kwabakhileyo eJerusalema, kanjalo ukufutheka kwami kuyakuthululelwa phezu kwenu nxa ningena eGibhithe nibe yisithuko nesimangaliso nesiqalekiso nehlazo, ningabe nisayibona le ndawo. Verse 19. UJehova ukhulumile ngani ukuthi, wena ntsali yakwaJuda ungaye eGibhithe, yazi nokwazi ukuthi ngifakazile kini namuhla. Verse 20. Ngokuba nasidukisa lapho nangithuma kuJehova uNkulunkulu wenu ukuthi sinxusele kuJehova uNkulunkulu wethu sitshele konke akukusho uJehova uNkulunkulu wethu siya kukwenza. Verse 21. Namuhla senginitshelile kepha anilalelanga izwi kaJehova uNkulunkulu wenu nakokukodwa angithume ngakho kini. Verse 22. Ngalokho yazi nokwazi ukuthi niyakufa ngenkemba, nangendlala, nangesifo endaweni enifisa ukuya kuyo ukuba nigogobale khona.